Radio Esgur de América. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 radio Ijwi riyobora mujya no kuri internet kuri waishatu radio yacu voa.com mukurikire iki kiganiro kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
mukozi gushize ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB cyasohoye icyegeranyo kigaragaza ibyavuye mu bushakashatsi ku itangazamakuru ryo mu Rwanda. Icyo cyegeranyo bita Rwanda Media Barometer cyangwa igipimo cy'itangazamakuru mu Rwanda cyari gisohotse ku nshuro ya kane kuva ubushakashatsi nk'ubwo butangiye mu mwaka 2013. Muri uyu mwaka iki cyegeranyo cyerekanye ku itangazamakuru mu Rwanda ryateye imbere ku rugero rwa 86% ugereranije n'uko ryari rimeze mu myaka 8 ishize. Ubwo iki gipimo cyerekanaga ko riri ku rugero rwa 60.7%. Ibi biravugwa uko mu gihe ishyirahamwe mpuzamahanga rirengera abanyamakuru CPJ rishyira u Rwanda, Eritrea na Ethiopia mu bihugu byo mu burasirazuba bwa Afrika n'ihembe rya Afrika biri ku isonga mu kugira abanyamakuru rivuga ko bafunze bazira umwuga wabo. Hagati y'aba bombi ninde utanga isura nyayo y'itangazamakuru ku Rwanda? Ese iki gipimo gikorwa gute? Hashingirwa ku zihe ngingo? Ibibazo n'ibindi bitandukanye nibyo mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turi bugarukeho. Abatumirwa bacu uyu munsi ni Bwana Bosco Rushingwa Bigwi, umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Bwana Bosco Rushingwa Bigwi, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Bwana Joseph Kumumira.
Turi kumwe kandi na Bwana Muganwa Gonzaga, umunyamakuru w'inararibonye akaba n'umusesenguzi mu by'itangazamakuru mu Rwanda. Bwana Muganwa Gonzaga, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Geoffrey Tarabashuje.
Turi kumwe kandi na Madame Scovia Mutesi, umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Mama Rwa Gasabo gikorera kuri murandasi. Madame Scovia Mutesi, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze Mutagoma.
Reka duhere kuri Bwana Rushingwa Bigwi. Bwana Rushingwa Bigwi, tubwire muri make iby'ingenzi ubushakashatsi bugaragaza ni ibihe?
Urakoze. Ubu bushakashatsi nk'uko rutangiye ubivuga bushingira ku nkingi eshanu. Izo nkingi zikaba zigerageza gushingira ku nkingi cyane cyane za UNESCO. Iya mbere ikaba ari inkingi ireba amategeko, legal and policy framework. Ya kabiri ikaba ireba media fidelity and diversity. Ese ku isoko ry'itangazamakuru hari ibitangazamakuru bitandukanye bitanga ibitekerezo bitandukanye. Ya gatatu ikaba yerekana ipima uruhare rw'itangazamakuru mu gushimangira imiyoborere myiza na demokarasi, ariyo media as platform for strengthening governance and democracy. Ya kane ikaba ipima iterambere ry'itangazamakuru n'ubushobozi bwaryo, media development and professional capacity. Inkingi ya gatanu ikaba ipima uko amakuru aboneka, access to information. Muri izo nkingi rero ya mbere ya Legal Policy Framework, ababajijwe bagaragaje ko mu bijyanye n'amategeko biri kuri 91%. Ku bijyanye na media plurality, ubwinshi bw'ibitangazamakuru n'ibitekerezo 87% n'ibice 3%. Ku bijyanye n'uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere imiyoborere myiza na demokarasi 85%. Inkingi iri hasi ya zose ni ubushobozi n'iterambere ry'itangazamakuru, development and professional capacity, iri kuri 62% n'ibice 4%. Naho inkingi yo kubona amakuru iri kuri 77% n'ibice 8%. Ariko izo nkingi zose zifite izindi nkingi ntoya zishamikiyeho, wenda twagenda tugarukaho mu kiganiro. Murakoze. Iyo niyo shusho rusange. Barometa nk'uko wari wabivuze muri rusange ikaba iri kuri 86%, ngira ngo ibyo mwari mwabigarutseho. Murakoze.
Tugarukiye kuri ayo manota mu kanya, ndajya kwa Muganwa na Mutesi, ariko mubigenza mute kugira ngo mugere kuri ayo manota? Mushingira kuki
aya manota? Habazwa abantu batandukanye barimo abari mu mwuga w'itangazamakuru, abanyamakuru n'ibindi, barimo amashyirahamwe akora mu by'itangazamakuru, ariko hakabamo n'abaturage. Kuri iyi nshuro habajijwe abaturage 652, habazwa abanyamakuru 159, ariko muri abo twabariyemo n'abakora mu mashyirahamwe y'ibitangazamakuru, ibyo ni ukuvuga nka za participants. Hakaba nanone amakuru aturuka mu nyandiko, kuko nk'iyo ureba n'ibijyanye n'amategeko, uravuga ati hari amategeko ashoboza ubwisanzure bw'itangazamakuru. Hakaba n'izindi nyandiko zisomwa zigahuzwa n'ibyo ababajijwe batangaza. Iyo ni aproshe ikoreshwa so abo bantu barajije abantu bakagira mu byo bita focus discussion group, kugira ngo amakuru ahunzwe noneho akaba ari yahurizwa hamwe akagaragaza ibipimo.
Bwana Muganwa Gonzaga, wowe umaze igihe kinini mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, wumvise ibyo Bosco Rushingabigwi avuze ku buryo buno bushakashatsi bukorwa, urumva ariya manota yerekana by'ukuri amashira kinyoma uko itangazamakuru rihagaze mu Rwanda?
Murakoze cyane. Yewe ntabwo nahita mvuga yuko amanota atari yo, kubera ko nta bushakashatsi nakoze. Ubundi ubushakashatsi kugira ngo buvuguruze bukorwa n'ubundi bushakashatsi ntabwo nakoze. Ariko amanota yaratangaje. Ikintu cya mbere ni byiza yuko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rukora ubushakashatsi rwiga barometa, kubera ko kuba wakora umwuga udushusho aho tugeze n'aho twifuza kugera. Ariko kuvuga yuko itangazamakuru rigeze kuri 80% mu iterambere, abenshi byaradutunguye. Nubwo atari ubwa mbere n'ibyakoze imbere aricyo bigaragaza, ariko urebye ibibazo bihari, abanyamakuru bahura nabyo umunsi ku wundi, amakuru dutanga, ukugera ku makuru akenshi ikorera umunsi ku wundi, ntabwo tubwira yuko twangije kuri 80%. Ariko navuguru by'abaturage cyangwa abanyamakuru babwiye bakoze ubushakashatsi, yavuze inkingi itandukanye. Hari inkingi ya mbere yo y'amategeko, kuko amategeko igiranyije imyaka yashize amategeko itangazamakuru mu nyandiko bumeze neza. Nako hakiri ibibazo, hari uburyo bw'ibiganiro cyangwa no muri iyi minsi hari uruhaza imanza ziri mu rukiko rw'ikirenga, aho umunyamakuru yareze amategeko abona yuko abangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru mu itangazamakuru. Ntabwo navuga cyane yuko hari amategeko n'itegeko ritubangamiye yegereje atatangira twumva akenshi barabyitabiri hari uburyo. Ariko ahandi aho bagiye bagaragaza cyane cyane kugera ku makuru kubwo itangazamakuru, izindi nkingi zose cyane cyane kuri plurality itangazamo kuba ari byinshi ikoko bitangazamakuru mu Rwanda byinshi yabonye no kuri matabiri amaradiyo menshi amatelevizion menshi ibyandika kuri murandasi byo ni byinshi cyane na social media yabaye kuri itangazamakuru ariko ugiye kureba usesenguye neza ukareba abakuru acaho ntabwo atandukanye cyane ibitangazamakuru kimwe kuva ku kintu kujya ku kindi akenshi ibitangazamakuru bisubiramo iy'inzego za leta zavuze ibyabaye umunsi iby'igihugu cyagezeho iby'abaturage bifite imbere ariko kubabwira kugira ngo bafashe kubakemura ibibazo imbere y'abaturage umunsi ku wundi cyangwa ubone amakuru areba itangazamakuru bicukumbuye usanga bikiri hasi cyane so ashobora kuba afite iyo pluralite mu mubare w'ibinyamakuru byinshi ariko pluralite mu bitekerezo bisohoka mu itangazamakuru haracyarimo imbogamizi haracyarimo ikibazo cyane cyane yuko ibitekerezo bitandukanye cyane cyane muri politiki bitandukanye n'ibihari bisanzwe bivugwa mu gihugu ibikeya cyane 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 itangazamakuru bikorera mu gihugu ikindi kugera ku makuru nubwo ari itegeko ryiza hari aho abanyamakuru barikoresha ariko hari amakuru cyane cyane ajyanye n'itangazamakuru gikumbuye abanyamakuru batageraho bimwe biterwa n'imiterere y'itangazamakuru yaba ubushobozi byaba irongo rigenderaho ariko n'abashinzwe gutanga amakuru akenshi mu myanya barahari yaba ubuvugizi bw'umutekano yaba ubuvugizi bw'ibigo bitandukanye yaba ubuvugizi bw'abikorera ariko akenshi batanga amakuru ayo bifuza gutanga kuruta ayo bumva yuko cyane cyane n'abantu bakora ibiganiro ku maradiyo no muri mateleviziyo kubona umutumirwa hamagara umuyobozi runaka tugira muri studio niba usobanura ibyo ukora biragora cyane biragora cyane hari abitabira ariko nawe uragira ku rwego rushimishije so dushobora kuba tubona imibare igaragaza za 77 kugera ku makuru niyo ku bwanjye umunsi ku wundi ndumva tutaragira n'ubu itegeko rihari kandi ari ryiza na politiki ari nziza umunsi ku wundi ntabwo turagira ku wundi.
Madame Scovia Mutesi, wowe uri umunyamakuru ukorera mu Rwanda, kubera iki Muganwa Gonzaga arimo kuvuga ko aya manota ari agakabyo?
Urakoze cyane Geoffrey, yaho ntabwo ndi gutandukana cyane na Bwana Muganwa ku kijyanye no kuvuga ngo amanota ni make cyangwa menshi. Tudafite gukora ubushakashatsi igihe amanota ashobora kuba menshi bitewe na sampo yafashwe abanditswemo ngo baze kubazwa ibyo byiciro rero iyo bimaze kurebwa niba umuntu ashobora kureba amanota niyo yarabaye make cyangwa menshi nimba kuri iki kijyanye na media freedom turi ku 93.7 aha wakwibaza ngo sampo zari izihe niba sampo zari muri mu kigo cy'itangazamakuru cy'u Rwanda RBA aya manota niyo ariko habaye harazi n'abatari muri RBA ubwisanzure twavuga ngo bubaye hejuru ariko uburyo bafashemo sampo nibwo bwerekana ubundi amanota ajya amanota nta n'ubonye afite nk'ikibazo ku bijyanye no kunguka n'ubwinshi bw'amanota ariko mu by'ukuri ibihari ni ibihe icya mbere gihari kuvuga ngo itangazamakuru mu Rwanda ryisanzuye kuri 93.7 ujya kureba ku kindi gika kivuga profit cyangwa inyungu ibitangazamakuru bibona ingana na 21 3% ubwo ni uvuga ngo ibitangazamakuru mu Rwanda byunguka kuri icyo kigero tugereranyije n'ijana ibi babara harimo n'igitangazamakuru cya leta RBA noneho ukibaza uyu munyamakuru udafite amafaranga amutunga ubwe ngo atunge n'ikigo cye n'umuryango yasize mu rugo aje ku kazi kwisangura ko haraza n'ibintu bishobora gutuma atisangura bishobora no kuba byarazamuye imibare umuntu akavuga ko yisanzuye atisanzuye ikigo ni urugero gicuruza itumanaho mu Rwanda abantu barareba nta interineti bafite abantu barareba netiwaka zarabuze ariko nta kinyamakuru gishobora gutinyuka kukivugaho cyangwa umunyamakuru kuko nicyo kiri mu bimwe mu bitunze ibitangazamakuru ubwo bwisanzure turi buvuge bufasha rubanda hehe kandi nibura ugufashe ari iki kigo kirimo kurenganya abaturage kikurekuye wagwa burundu 21% mu gihugu kabura ngira ngo aho turi mu mibare iraho yumvikana igaragara wagaruka kaza kureba kubijyanye n'ubushobozi bw'amategeko yacu dufite. Dufite amategeko atagira ibihano. Niba umuntu ibinyamakuru agirwa inama, hari abamuhamagara bakamubaza, ukibaza ukuntu urwego rw'umuvunyi rushobora gutinyuka gutumaho minisita w'ikigo runaka gikomeye cyangwa n'abakomeye, ubwo twese tuzi ko ari gisanga umuntu muri minisiteri bitewe n'ibyo acunga afite imbaraga runaka, kuko wenda igihugu cyamuragije minisiteri navuga ngo ifite ubuzima bukomeye bw'abaturage. Uyu muntu gutinyuka k'umuvunyi yamutinyuka ubwe niyo yamutinyutse aramubaza, ariko si yamubaza akamubwira ati sinari mfite umwana. Umunyamakuru ababonye ahamba asubira ku itegeko ryo kubona amakuru. Itegeko ritagira igihano, ritagira mande, ritagira ibintu biri aho. Wanawe ukibaza uti nzaregera urukiko bitwara igihe kingana iki, bizantwara igihe kingana iki? Ubwo nari nsubiye ku kijyanye no kubona amakuru. Iyo urebye icyegeranyo cyo abagikoze bo bari mu kuri, kuko amanota arangana wenda na sample bafashe kuko sinari mu bakoraga ubushakashatsi. Ariko dusubiye mu buzima busanzwe bw'itangazamakuru, imibare iri hejuru ugereranyije n'abanyamakuru muri rusange. Nk'uko tubibona, ndatekereza ko na Bwana Bosco abizi, nawe arabizi, ni umunyamakuru mukuru, ni mwarimu w'abanyamakuru, abana natwe umunsi ku wundi, azi biba z'itangazamakuru bifite muri rusange. Mbese hari icyo Gonda Muganwa yavuze kijyanye n'uburyo inkuru zacu zimeze. Dufite, turimo turakora ibintu bimeze nk'announcement, amatangazo. Turasohora inkuru ziri kuri press release cyangwa se amatangazo agenewe abanyamakuru. Inkuru ugasanga ni imwe mu gihugu hose, kandi ntavuga inkuru ishyushye. Ubundi inkuru ishyushye yo cyangwa breaking news, umunyamakuru ntashobora kuyibuza nta yandi mahitamo. Ubu ugasanga inkuru itabaye kuvuga ngo batashye ikiraro gihuza umurenge n'undi, ugasanga umunyamakuru twese twanditse iyo nkuru. Aho kugira ngo twandike ibibazo bindi bikikije, kubera ko dukora inkuru ziduteretse mu maso, ntidukora inkuru tuzi gushaka nk'uko ubizi nawe gusa, kubera ko tutavuga ubushobozi bw'imitekerereze cyangwa bw'ubumenyi. Ariko baragaruka kuri cya kimwe navuze mvuga ngo 21% n'3% mu Rwanda niko twunguka. Abantu bageze aho banagira ngo abanyamakuru n'abaswa, ariko ndatekereza ko iteka usanga abantu hari igihe bavuga ngo abanyamakuru bo mu Rwanda bamwe ni abaswa, abantu bakagira ngo ni ugukora inkuru nta bumenyi dufite bwo gukora izo nkuru zikomeye cyangwa nziza zujuje ibisabwa. Ariko bifitanye isano na 24% uburyo bwunguka mu Rwanda. Ibi rero biraza bishingira nka aho abanyamakuru dukora inkuru z'amatangazo ho gushaka inkuru zishobora kugira icyo zimarira rubanda, ndetse no gukemura leta muri rusange.
Bwana Rushingabigwi, wumvise ibyo aba banyamakuru bombi bavuze, ntibakerensa imibare yagaragajwe n'ubu bushakashatsi, ariko baravuga bati hariho ukuri kutagaragara muri iyi mibare.
Urakoze Bwana Mutagoma, ubu bushakashatsi bwakagombye kuvugururwa n'ubundi. Hari ikibazo tugira ngo gukoresha system ko dutekereza ibintu, ariko ubwo bushakashatsi tuvuga bushobora no kugutungura bikakwereka ibintu wowe wakekaga ko ari byo kandi atari byo. Urugero, ngira ngo bamaze iminsi bakurikira ubushakashatsi bwo kubona foyo y'ikicu igaragaza uko audience survey bishimye mu bintu bagaragaza, wenda ntibiraba ofishi ariko agenda bindebyinga buri gice ibitangazamakuru byandika abaradiyo, amateleviziyo. Kimwe mu cyo bigaragaza ni hari ibintu bwoseza ko atari byo. Ngira ngo byaba byiza abantu birinze nk'uko ngo bibaga bivuga, ntabwo yateta agaciro ibyavuye mu bushakashatsi kuko ayibona, ahubwo wamanuka nk'uko twabyeyi yarabivuga. Inkeke ko babajije wenda abanyamakuru ba RDA kubera ko bahenda, reka nkubwire ko abantu twabajije abanyamakuru ba RDA ni 10 mu banyarwanda 59 babajije, ntabwo ko hari 10 bazakinatinda ibiturutse mu bushakashatsi ngo bihindure isura. Ngira ngo twavuze kuvuga ngo icyo bavuga ni uko uko bo babireba ibintu n'amaso yabo. Uwo ni imyumvire y'umuntu cyangwa niko utekereza bimeze, bitandukanye n'ubushakashatsi. Yavuze ati diversity mu mubare w'itangazamakuru, keretse wicaye ukavuga ngo itangazamakuru mirongo inani yavuze ariko siko bimeze ngira ngo abantu baravuga ubuhinzi abantu baravuga uburenzi bishingiye kuri ya indiketa igaragara ko ituri hasi cyane byose kandi iyo indiketa igira ingaruka kuri byinshi mu mikorere sinoni y'abantu bavuga ngo nta mu byo babajijwe arabake hari umuntu aho utaje gusanga FIFA censorship nicyo kibazo hari usanga ibiri ibigo bimwe na bimwe bigirana amakontra n'abanyamakuru ugasanga ntabwo nimugaruka mu masizina y'ibigo kuko bidahari ngo ariko birashoboka ariko b'abanyamakuru bakora umwuga hari n'ibyatumye nakubwiye ngo hari abantu cumi ku bantu ijana na mirongo itanu n'icyenda njyewe ntaho ngiye kugira ngo ujye gusubira inyuma mu byo babajijwe ngo mwarabe n'ibyo batanga
Bwana Rushingabigwi ibyo binyamakuru uvuze biba byarasinyanye amasezerano n'ibyo bigo niho Umutesi yavugaga ati ubwisanzure bungana na 93.7% bwava he mu gihe hari abantu bakora ari uko bahawe n'abantu badashobora kubemererwa ubwisanzure
kuko nabona abanyamakuru kuko nibyo navugaga nitureke guhera kuri perception kuko abantu batereko bafite izo kontari ibyo bigo kurusha abakora kurusha umubare w'abanyamakuru dufite ku isoko ngira ngo ubu turaganira ku byavuye mu bushakashatsi kandi ibyo bigaragaza nk'uko ubwo nirenga tujya kuvuga wenda nanjye mpereye kuri perception iyo mvuze bigaragaza ubwo ngiye nko kukubwira noneho nk'umuntu nka dosi nshobora kukubwira umuntu ngira ngo ibintu bavugiramo ngo uvuge ngo nta bwisanzure abantu bafite
Bwana Gonzaga Muganwa wumvise ibyo Bwana Rushingabigwi avuze ati ubwisanzure nge ndumva buhari ahubwo ikibazo ni uburyo dukoresha ubwo bwisanzure
ubwisanzure buteganywa n'amategeko ya politiki no gushinga ibitangazamakuru bwo burahari koko ariko se mu mibyirire umunsi ku wundi ubwisanzure bahari buriye kubera ko akenshi ubonye umunyamakuru wandika cyangwa tuwandika ntabwo ugendera abaturage gusubiza akenshi usanga babanza hasi muri komenti ibibazo byinshi cyane gucika iminsi n'iki mutateguye kandi tuba tubizi ukaba uzi ko uti koko imibiri yanjye nakubwira hari ibintu bigiye bidaheze nshobora kubona amakuru ariko nahisemo avuze ejo twumva yavuze na bosco yabisabizeho yuko hari abashobora kugira inforomasi kubera ubukungu n'ubu bwaki cyatakabaye ikibazo kubera ko dufite itangazamakuru byinshi itangazamakuru kimwe bashobora kuri muri runaka ikindi nibura cyakabaye kiyikora ariko ntabwo ushobora gutandukanya ubwisanzure n'itangazamakuru n'ubutwara ibitekerezo n'imiterere y'igihugu na politiki y'igihugu mu kwihagarika itangazamakuru ni ishami ry'igihugu rero niba hari imyanzuro cyangwa hari ibintu ibindi bisanzwe bitavugwa mu itangazamakuru muri politiki y'igihugu urugero niba ufite imyaka ishinga amategeko ufite sosiyete zindi ufite abikorera ufite amadini hari ibintu bimwe batavuga ntabwo utekereza yuko itangazamakuru ari byo bizwi kubera ko bariya twebwe dushinzwe kubaha urubuga tukababaza ngo tubasobanukirwe ariko niba dufite imyaka ishinga amategeko udafite politiki runaka kandi ikomeye akenshi ugasanga ari igitekerezo cyaturutse kuba ari muri leta ari bashobora kumenya ibyo muri zeru iza ugasanga itangazamakuru ryategetse abadepite bagitegetse ndetse n'iyategetse ugasanga utekereza yuko ubutaha n'amategeko na politiki ruzarushaho mu bikorwa by'ibyo bifite abantu mu rwanda bwihisha bashobora gutanga ibitekerezo bitandukanye rero akenshi itangazamakuru aba ari ishusho yuko igihugu gihagaze dotcom nabo bikubwira yuko dufite n'inshingano yo kujya nibura twigishe cyangwa dutinyure abafitekerezo bashobora kubitanga batisha amategeko kubera ko hari amategeko menshi
kuri iminsi yarasohotse muri raporo ko hari abanyamakuru benshi barimo kwiyongeranya n'abafungwa ni ukumenya ko amategeko ashobora kugufunga ubwo bwisanzwe bw'itangazamakuru kugira ngo ntibitere ubwoba abashaka kuyubahiriza bakakora neza ariko bakavuga bagatanga ariko bagacumbura bamufunze cyangwa yahuye ikibazo cyangwa yateye muri gusara ikintu cyanditse cyane ubwo cyangwa inzu y'ikintu bamwe abantu batishyiriye barakwibasira cyane bakoresheje amazina atazi cyane cyane kuri social media nubwo n'abantu barimo bamusubiramo cyangwa se icyenda feedback bakoze inkuru ariko bigenda bibangamira abantu bamwe na bamwe kubisanzwe rero kugira ngo ubwisanzure bugaragare cyane mu itangazamakuru bugomba kugaragara muri sosiyete kandi haba n'abantu barenze abanyamakuru biteguye kuburanira kuburwanaho no kubushyigikira igihe bwabangamiwe
nshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio ijwi rya amerika radio yanyu
madame Mutesi Scovia wowe ubona kugira ngo ubu bushakashatsi bupima urugero rw'itangazamakuru mu Rwanda buzarusheho kugira ishusho nyayo kuko wavuze uti hari ibyo batabona ubona bakora iki kugira ngo bamenye ukuri mu bushakashatsi wenda gutaha bazite kuki kugira ngo ikegeranyo kirusheho kugaragaza isura nyayo y'ubwisanzure bw'itangazamakuru
urakoze cyane uburyo ubushakashatsi bukoze ntabwo nshaka kuvuga ko bukoze nabi ariko ntabwo nanone navuga ko bukozwe neza kubera ko RGB ni ikigo cya leta iyo abantu bavuga ko itangazamakuru riteye isanzuye ridafite ibikenewe ibivugwa byose ibyo bintu biba byikingiza leta ibyo itangazamakuru rikoreramo njyewe rero ubushakashatsi iyo mbubonye RGB busohoye neza ugira ishami ryitwa ngo bwihariye ry'ubushakashatsi ariko rigenzurwa na RGB mbifata nko kuba umutangabuhamya mu rubanza uregwamo ari nayo mpamvu mvuga ko hakabaye hari abantu bihariye badafite isano niba ari abashakashatsi ku giti cyabo bashobora gukora ubu bushakashatsi bushobora kuba burimo timu y'inzego zose niba harimo abanyamakuru bari kurevuyo gukora ubushakashatsi imiryango itari iya leta bagasohora icyo cyegeranyo kirimo abantu batandukanye ariko kuvuga mu kigo cya leta kigiye kugaragaza uko itangazamakuru ryisanzuye kandi icyo kigo kirimo kubigaragaza nicyo gifite inshingano ishami rimwe runaka ni itangazamakuru n'undi ufite iryo shami afitanye isano na leta n'icyo kigo mu by'ukuri aho niho hantu hari impungenge gusa kandi ntekereza ko na leta ibirebye ishobora kubitangaho haza abashakashatsi bigenga baba aribo bakora ubushakashatsi imiryango itari iya leta ikora ubushakashatsi cyangwa amashyirahamwe y'abanyamakuru nibuze yo ko icyegeranyo noneho wenda turebe sampo bafashe hafatwe sampo ziri none ubushakashatsi bugaragazwe nibwo buryo ntekereza ariko uburyo ikoramo nibwo bukwiye kuba bukorwamo n'ubikora nibi ndetse ngo yaba bakoze ko batabikoze neza ariko ku rwego rwa yabo nibyo bagomba kuba bakora kandi ndabyemera nange ndibo nabikora.
Madame Mutesa ariko izo ni impungenge ufite gusa kuko ibyo bakoze ni ibintu bigaragara n'abantu babajijwe imibare ihari ikurikije uburyo ubushakashatsi
bukorwa yego ariko impungenge zanjye zifite kuri cya kigina kandi urugero kutanga buhamya mu rubanza uregwamo kwisobanura kuzo uwishingura ngihane ku muntu uregwa ntekereza ko kuba iki kigo cya leta icyo gikora ubushakashatsi ku bwisanzure ku mibereho y'itangazamakuru n'ubusanzwe kibifite mu nshingano n'ubusanzwe ari icya leta aho mpafite impungenge bidakora ko abashakashatsi bari aho bari mu bindi bigo byigenga batanga nabo ubushakashatsi nyabwo bashobora gufata sampu yabaho amahirwe yo kuzamura imibare atari uko bafashe bazanye imibare itariyo ariko sampu bafata zikabaha amahirwe wayambwiye ngo warabwiye ngo nyabwo yafashe abantu icumi ariko bano kuba arabiye hari n'abandi benshi wenda twovuga yewe imishinga bigumye wansaba isoko mu kigo kimwe runaka kimpa isoko kuki nshobora gusubiza ibintu bituma wansaba isoko ngo ni ibintu nk'ibyo bitandukanye hari n'icyo mpungenge nyine niko njye mbyumva nka twovuga.
Ariko rero ntiwumva se ko kuba ari ikigo cya leta gifite mu nshingano kuzamura itangazamakuru mu gihugu ahubwo ari byo byagiha imbaraga zo kugira ngo gikore ubushakashatsi kitarenzaho
njye nakwemera ko cyakwakira ubushakashatsi tukareba n'inama cyangwa imyanzuro nama iva kuri ubwo bushakashatsi bakabishyira mu bikorwa bagamije kuzamura yaba kapasiti yaba kapasiti y'ibindi y'abanyamakuru yaba ubushobozi bw'itangazamakuru yaba ari ukunoza amasoko nk'ubu uyu munsi njye kwarezwa nk'ufite ikinyamakuru giteye ubwoba kubona mu Rwanda ibinyamakuru byunguka 21% kubera iki mu gihugu hinjira amaradiyo mu gihugu hinjira televiziyo mu gihugu tugura interineti twabasize ibinyamakuru byacu ko twubate kontenti nziza interineti mu gihugu abantu bafite amateleviziyo bakoresha ibi bigo bitanga abonoma kugira ngo abantu barebe televiziyo hakabaye hari uburyo bwubatswe bwuzuye mu bantu barebera ibitangazamakuru bakavuga ati radiyo yinjiye mu gihugu ifite 0 na 0 n'igice kimwe amafaranga ajya mu bitangazamakuru bivugira kuri radiyo ku FM televiziyo yinjiye bakoresha kontenti muri sikirini tivi bazabona iki radiyo mu modoka hazaza iki interineti onurayini purinti ibintu umuntu wese ye gucururiza ku itangazamakuru kuko abagurisha bonoma abagurisha kontenti zabo abagurisha radiyo nyinshi bagurisha kontenti n'izo mpuzo zose rero ziba zishobora kurebwa kuzamura itangazamakuru ariko ibyo bikaza biri muri komanda kihabwa iki kigo cya leta gifite n'inshingano kurebera itangazamakuru babihawe n'undi muntu wigenga noneho uwo muntu akaza avuga ati mukozi ibi byagenda neza ariko kwisuzuma ukivura byagorana.
Reka tujye kwa Bwana Rushingabigwe numvise ashaka kugira icyo avuga ku byo umaze kuvuga. Bwana Rushingabigwe Mutesa ati kwisuzuma ukivura biragoranye.
Yego nabyumvise ni nabyo nahereyeho abantu nituve mu marangamutima tujye mu byandi kuko nk'uko natangiye mbivuga ubu bushakashatsi ntabwo habajijwe abakozi ba RGB habajijwe abanyamakuru habazwa abantu bakora mu mashyirahamwe y'abanyamakuru habazwa n'abaturage. Ibyavuyemo ni ibi bigaragara yewe keretse ibyo ukambwira ngo metodologi yakoresheje ntabwo ariyo ariko ntabwo twakwicara ngo tuvuge ngo kubera ko RGB ishinzwe itangazamakuru bahita bitangazamakuru bishinzwe ibigo byinshi harimo RURA harimo MINALOC harimo RURA RMC bigiramo uruhare kuba rero RGB yakora isesengura mu nshingano zayo zo kujya inama no kugaragaza aho uko ibintu bihagaze n'ibyakosorwa kugira ngo twashyire imbaraga mu byagaragaje ahubwo tukavuga ngo kugira ngo bigerweho ngira ngo bamaze ikibazo cyiza turabona hakosorwa iki turemera ko n'ubushakashatsi bumaze gusohoka inshuro enye gusa sibyo biracyakeneye kunozwa ibyo turabyemera nka radiyo iyi mureka ahubwo twicare tuvuge ngo ibituruzi mwakoresheje ntibinoze haraburamo iki aba ariyo debiba ariko ntuvuge ngo muri rusange kubera ko byakozwe n'ikigo runaka ntibyemera aho rwose numva nta reme bifite icyo numva nasubizaho.
Reka tujye kuri iriya nkingi ya kane ifite 62 n'ibice 4 ivuga ku byerekeye guteza imbere itangazamakuru no gukora kinyamwuga. Kuki iyi ifite amanota make kandi biriya bintu byose bihari, hari amashuri yigisha itangazamakuru, hari amahugurwa agenerwa abanyamakuru mu Rwanda, kuki iyi ngingo ikomeza kugaragara hasi cyane?
Ibisobanuro ababajijwe batanga nuko mu kubigira harimo responsabilities zirindwi. Duhere nko kuri yarumwe hari ibigo bihugura, ngira ngo siko iyo ngo bivuga yadukoresha ikiganiro ejo bundi Kabgayi kuri ibi ngibi. Biragaragara ko ibigo bitanga amahugurwa hari uburyo n'ubushobozi bitarabona. Amahugurwa aratangwa ariko satangwa ugasanga ni teori, ugasanga uburyo bwo kugira ngo abanyeshuri bajye muri stage cyangwa se bagire batigiye n'ibikoresho bapratikamo, ugasanga abanyeshuri ni benshi, ugasanga abantu baracyafite imyira ya koriti ivamo, cyane cyane nk'iyo abanyeshuri bagize barangije amashuri bagera mu bigo bakorera, ugasanga hari ubumenyingiro batarabona. Wajya ku bijyanye n'amashyirahamwe, ya abanyamakuru bwabo barakubwira ati amashyirahamwe yacu ntarafata, nta bushobozi aragira bwo kutuvuganira, nta bushobozi aragira bwo kudushakira ubumenyi. Wajya kuri professional standards, abanyamakuru nyirizina barakubwira ati rwose turabizi ko tutaragera kubaha code of ethics yo turabizi iyo utegura ikiganiro umwanya bigusaba gusoma uburyo bw'amafaranga guhamagara. Wagira muri conditions z'abanyamakuru bakoreramo, wareba ni bangahe bafite kontra, izo kontra zirubahwa. Kandi ubwo hari igihe abantu birengagiza ko ibitangazamakuru ari business nk'izindi, wakagombye gutangira ibitangazamakuru ufite icyo uzahemba abantu, ibyo bikagira impact muri bwa bushobozi. Kwa kwigenzura self regulation nabyo ntibiraza neza. Wajya muri infrastructure ugasanga hari abantu batangiza ibitangazamakuru atagira n'aho akorera, turabizinyira nkwe twabijyaho impaka, ugasanga hari abanyamakuru bagenda gukorera ahandi badafite aho bakorera. Noneho twavuga no muri viability, ari nacyo kibazo ngira ngo gikomeye abantu bagomba kwicara bakaganira, ese itangazamakuru rishobora gutungwa abarikora? Kugeza ubu biracyagaragara ko muri ku isoko ry'itangazamakuru hatarajyamo amafaranga ahagije, ahubwo twakagombye kwicara tukavuga ngo yaza amazi ku buryo icyo buhora. Habaye proposals zitandukanye bati hari iki kigega aho umunyamakuru yazajya cyangwa igitangazamakuru cyazajya kigurizwa, ikigega kikamwishingira agakora. Ibyo biza kugaragara ko hashobora kubamo ibibazo ko buri muntu wese kubera ko ibitangazamakuru bijyaho hashobora kuvuka ibindi bitangazamakuru byinshi, wenda abatangiza ibitangazamakuru bataba bafite business plan ngo abe yaramba, aza kuvuga haravugwa tese ku isoko ukuntu amasoko aracyaranganwa, hari ibitangazamakuru bimwe biyiharira. Ibyo wenda nibyo abantu bajyamo bakaganira. Mu by'ukuri barometa itunga urutoki ikavuga ngo hano hari ibibazo, ese twabigenza dute? Akaba na za recommendations. Bimwe mu byo abantu baganiraho ni ukuvuga ngo ese abantu bakwicaye tukareba koko ni ibihe byatuma hazamo amafaranga, ariko burya gestion y'amafaranga yo mu itangazamakuru, isoko, imiterere y'isoko y'itangazamakuru, byose urabizi ko kugira ngo umuntu aguhe iyamamaza rye aba afite icyo agukurikiraho. Namusubiza gusohoka rimwe ku munsi aguhe iyamamaza ntabwo byashoboka. So iyo sabindikeka zitandukanye nizo zigaruka zigatuma ubu bushobozi nk'uko bigaragara hano bukiri hasi. So muri make ni uko bimeze, kandi bigira impact no kuri ya mikorere nk'uko bavugaga, ariko ni nacyo iyi barometa iteganya igamije. Ni ukuvuga ngo reka tubwizanye ukuri ni hehe tubona hari biri kugenda, n'ubwo byose atari ijana ku ijana. Niba tuvuga ngo amategeko arahari nk'uko Gonzo yabivugaga, ariko hari n'ingingo z'amategeko ngira ngo zitanoze. Ubu ngubu abantu bariho barateganya gusubiramo polisi n'amategeko ashamikiyeho ahatanoze hakanozwa n'urugendo. Muri make n'ibyo nabivugaho.
Bwana Gonzaga, wumvise rero ibyo Bwana Rushingabigwi avuze kuri iki kijyanye no gukora kinyamwuga. mirongo itandatu n'abiri n'ibice bine muri ubu bushakashatsi niyo ari hasi mu bushakashatsi bwakozwe. Wemera ko iki kibazo ari cyo gihangayikishije mu itangazamakuru ryo mu Rwanda kurusha ibindi byose?
Oya, ntabwo ari cyo, kubera ko kirahari ariko ibigitera bikomoka mu bibazo biri ahandi mu zindi ngingo. Urugero, abanyamakuru bo amashuri arahari baniga bakaza bakajya mu itangazamakuru, ariko igihe gitoya bakaba babonye akazi ahandi bakagenda, kubera ko itangazamakuru yari ufite ubwo bushobozi bwo gukomeza kubahemba akwiriye umwanya wabo, ubumenyi bwabo, tugahora n'ibyo abanyamakuru badatsinda mu mwuga kubera ko bahita babona ahandi abandi bakorera bashobora kubona ibungura. Ariko se niyo yanavuze kuki ibitangazamakuru bitari kunguka ku buryo ubundi no kwiga umwuga neza neza kumenya neza nabo bigira mu ishuri, bisaba yuko ugeze mu gitangazamakuru usanga harimo n'abaribonye, harimo abanditsi bakuru bakubereyemo bakagufasha guhugura kugira ngo ugere ku rwego rwiza. Ariko kuki habari cyicaho ugasanga akenshi mu bitangazamakuru bidahari iyo bigera bishoboka, ibitangazamakuru bifite ubwo bushobozi, bifite n'ayo mafaranga, ariko ntibubahe bahabwa agaciro abanyamakuru babo, ugasanga akenshi bari mu kabanza akora za televiziyo zijya kuba bavugirwa ibigo runaka cyangwa bakajya mu wundi mwuga. Akenshi hari igihe umunyamakuru akora akavuga ati ndahembwa mukeya ariko akazi nibo gukora ndakishimiye, nimura inkuru nzana nta muntu yiyonga, niba ashakuje umuturage ukaza uhagera kandi niyo nkuru wazanye yakaba ari guhishemo ukumva yuko umuhamagaro urimo kubyaza umusaruro, ariko akayivuga ngo oya inkuru turayinyonga kubera ko iravuye na kanaka akanaka cyangwa yahamagaye azanye iyi nkuru kwafatije mikuru. Ibyo urumva ni ibindi bibazo bikomoka mu bijyanye n'ubusanzure cyangwa no kwigenga ku itangazamakuru bibangamira ba banyamakuru bashoboye babikunda batinda mu mwuga. Ariko ikindi kinakomeye cyane na Bosco yakivuzeho kijyanye aho ubutaka radiyo n'itangazamakuru harakorwa iki, kubera ko ubutaka bukiriye niyo bakubita barometa bushingiye ku by'abaturage bakubwiriye, ariko hakabaye hakurikizwaho isesengura ababizobereyemo bakanavuga ati kubera ko nabo ari ubutaka bwa mbere habaye izindi barometa, none se ibyo basabye ko bikorwa habaye iki nacyo cyifuza yuko.
Ariko byarahindutse kuko bigaragara yuko iki cyegeranyo cya kane cyavuye kuri ari amanota 60 n'andi kigera kuri 80 n'andi arenga bwana Gonzaga.
Ibyo ni soko byarahindutse mu mitekerereze y'abaturage, ubundi urakumva yuko umunyarwanda ibyo bimuha yize akumira itatekereza kushaka kumva nawe akumira icyo kumuri ku mutima unakubwira ngo ibanga tugendana ushobora kubona zarabaye 80 hari n'ahandi andi jibo n'ubundi ukorwa no kabana ngo abantu bafite urwego runaka kumirongo cyangwa n'icyenda ubundi ishuri ridashoboka, ariko ku mutima ngo ryabanga abanyarwanda tugenda. Ariko hari n'indi ngingo twarimo kuvuga ibyarajyanye n'ubunyamwuga, iyi ngingo n'ubutaka bwacije agiye babitangwaho rekomendasiyo icyo abantu bagomba gukora. Ariko akenshi icyo gishinzwe twakuvuga yuko iyi barometa iri harimo amanota makeya aho batuza agatoki, nibyo basabye yuko bihinduka hagira igikorwaho, hari byose uko yavuze bishobora gukorwa cyane byatuma itangazamakuru abo rigirira akamaro abarikurikira, hari udufaranga tugenda batanga bikagira icyo bihindura. Ariko nawe gukuraho yuko binagomba no guhindura imiyoborere y'izo nzego z'itangazamakuru, yaba ibitangazamakuru yaba amashyirahamwe y'abanyamakuru. Kuki ko babagize yuko amashyirahamwe y'abanyamakuru adafite ubushobozi kubyo yavugira abanyamakuru? Njye nayo yakozemo igitaro gitoya, ikibazo ntabwo ari ubushobozi, ikibazo cy'amashyirahamwe y'abanyamakuru twigenga. Hari ikibazo yuko na wari mu itangaza mu gusa ariko usanga amashyirahamwe afite ubuyobozi ubwo ko bwatewe ari mu buryo nyabwo haba bwaje guhagarira igihugu kugira ngo akuru za nshingano ya komisiyo yaba ishyirahamwe ntibyigenwe ku buryo hajye ryakumva abo rihagarariye ibavugire imbogamizi nyamukuru nubwo bushobozi bwanashakishwa nayo mafaranga anashakishwa ariko kuba uwabuyobowe mu rwego rwa politiki utamuriye kuyobora abo bahagarariye iyo mbogamizi ikomeye cyane inatuma hamwe na hamwe ari igihe haba nk'inama urwego rwa leta bayitumije ugasanga abanyamakuru barimo baravugira leta cyangwa izindi nyirinkuruki zabo kubera ko utegetswe cyangwa hari uwabagira inama zigenda kuri byiza gutya wowe tuzakumva neza na reka proponde ibindi bintu so ikibazo hari ikibazo cyo kuba inzego zihari zidafite ubwisanzure buhagije mu Rwanda akenshi biterwa natwe kubera ko ntabwo twishyira hamwe bihagije tuvuze ko turonga umwe ni na mbere y'igihugu cyangwa se itangazamakuru abarimo inyungu zitandukanye bwa buvugizi bukabashyira hasi.
Urakoze Bwana Gonzaga muganwa turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nicyo gituma iyi minota isigaye ndibuze kuyigendera kugira ngo buri muntu agende avuga umwanzuro mu magambo make kuri insanganyamatsiko twaganiriyeho na cyane cyane niba hari n'igitekerezo wumva ushaka gutanga kugeza ku bakurikiye ikiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika duhereye kuri Madame Scovia Mutesi mikroni yawe.
Ego urakoze Jeffrey ikintu cya mbere ngira ngo Gonza yarakivuze ko ubushakashatsi bushobora kuba imyaka inyuranye ariko wenda impindu ko abantu bakabona itaboneka nubwo ubushakashatsi twaba hari ibyo tutabushimeho ariko impindu ko izakurikira imyanzuro nama yavuye kuri ubu bushakashatsi nicyo gikomeye dutegereje ku nzego zifite inshingano mu kuzamura itangazamakuru no kuzifasha no gutegura ibiganiro navuga ngo mpaka kandi bishobora kubyara umwanzuro ni kugaragaza uko itangazamakuru imigendereze y'abanyamakuru no kunguka ku itangazamakuru byaramo imyitwarire bya ishoramari n'itangazamakuru uburyo rikwiye gukorwa ndetse n'ivugururwa ry'amategeko. Umunyamakuru ni utanze ikirego muri rusange agaragaza ko hari amategeko atubahirizwa ku itangazamakuru cyangwa ku munyamakuru ntibifatwe nk'aho uwo muntu yagumutse bifatwe nk'aho arimo gushaka amategeko anoze ku nyungu z'umwuga harebwe habemo ibiganiro byo kureba ngo siniya jonarisi be kuva mu mwuga kuko iyo bamaze kuhava hakaza ababashya niyo mpamvu ubushobozi bw'ubumenyi bw'abanyamakuru buguma hasi kuko twigiyeho yagiye gushaka imibereho y'umuryango we nawe ubwe. Ntekereza ko aricyo kintu gikwiye kuba utangira ikiganiro wakomoje ku kijyanye ubushakashatsi bugereranywa ukibaza ngo kuri ubuhuri bwawe bw'u Rwanda cyangwa ubw'abari ngira ngo wenda abadukurikiye babanze bamenye prinsipe yo gukora ubushakashatsi haba icyo ugiye gushaka. Inyungu zo gukora ubushakashatsi rero nicyo gisobanuro cy'imibare n'ibizavamo. Uriya ashobora kuvuga ko mu Rwanda bafunze abantu babamaze kubera ko hari impamvu ashaka kubivuga gutyo. Barushinga bibuna bashobora gusohora ko twisanzuye kugera kuri 99 nabo kubera impamvu ariko igikenewe muri byose ni uko itangazamakuru rikwiye kuba rikorera mu buryo bwisanzura kandi butuma rubanda rubona amakuru akwiye kandi akitse hirindwa ko abaturage babona ibihuha kuko n'umunyamakuru nawe araho aratangaza ibibonetse kuko n'ibyo ababona we arabibona nk'ibibonetse. Urakoze.
Urakoze Madame Scovia Mutesi. Reka noneho tujye kwa Bwana Bosco Rushingabigwe.
Ngo mvuge ko ntabwo twavuga ngo itangazamakuru nta gihinduka kandi ntiwambwira ngo itangazamakuru rya 2013 abantu batangirira barometa kugeza ubu ngo nta cyahinduka ntabwo byabari kuko hari nishingiye kuri izi rekomanda rero turafatira gahunda n'ubu rwose tuganire ku bintu biba biri mu nzindi hari ibya politiki amategeko harimo ubushobozi mu itangazamakuru harimo ibyo ku itangazamakuru harimo no kubona amakuru abatangazamakuru ntibareke twiye nk'uko itangazamakuru iyo ni cyo gihamye umuntu n'ibindi byo mu rwanda mu bintu bikomeye ngira ngo na gonga ari usanga abanyamakuru cyangwa itangazamakuru buri wese ari mu nguni ntabwo abantu bafite amwe ngo ibyo bibazo n'ubye kubiganira nabo mu gihe ijwi rimwe ibyo nabyo rikabona kubiganira ngo babyubake abantu bavuge ngo niba bashaka kuza guhera mu kwa mbere kuzamuka niba munashaka ko idorome kinozwa niba abantu babatumye abantu nibaze bicare ariko bavuge ibintu biri faction atari amarangamutima kugira ngo wenda barome itaha izaba inoze kurusha uko imeze nawe niko tubyumva niko tubyemera ko rwose abantu bareka kwitaha ubuyobozi bw'u Rwanda bumwe mu buyobozi burwanira gukora mu buryo buri transparent na accountable urebye inzego zihari kubwira nani mu nteko rwose ngira ngo icyo ntakana ni uko hari abantu wenda bari no mu mwanya w'ubuyobozi nk'abantu nshobora kuba ibyo ni byo abantu bazikoze amakuru koko ry'isanzure ritanga umusanzu wabo kandi uko mbivuga niko mbyemeye.
Urakoze cyane Bwana Bosco Rushinga Bigwire, katuye noneho no kwa Gonzaga Muganwa.
Ikintu cya mbere ni byiza ko umushakashatsi mukorwa mukomeze gukorwa kubera ko bigaha impamvu n'urubwo kugira ngo tuganire ku bibazo by'itangazamakuru cyangwa ibintu byanditse imbere nubwo ugereranyije iyo kugaragara mu itangazamakuru ryo mu Rwanda duhora buri mwaka ku mbago itangazamakuru ku kibazo kiba aho kugira ngo tuganire ku kuri tuba twakoze. Icya kabiri imyanzuro natwe biragiye ishyirwe mu bikorwa hashatse uburyo uwo ari bwose ikeneye abantu kongera kuganirwaho bayiganira ariko imyanzuro ishyirwe mu bikorwa ni yo nicyo kintu cyane kizatuma ubutaha tuzaganira kuruta ibyo twakoze kuruta dufite. Icya gatatu hariho ushingiye ku kubaza abaturage n'abakuru mu bitangazamakuru ariko hariho n'ubundi bushakashatsi bwunganira bushingiye ku isesengura y'abahanga y'inzobere yo kureba atari iby'abantu batekereza ubundi barometa ni iby'abantu batekereza ariko ibindi by'umusitemu bureba
koko noneko barometa wari uvuze ngo bushakashatsi
ugerageje
hari n'ubundi bukajya mu kigo financial sustainability
nicyo nshaka kuvuga kugira ngo iyi myanzuro ivamo umurongo duhabwa n'ubushakashatsi bwose ufashe guhinga nyabyo ngonza akaba indi politiki itangazamakuru ikamara imyaka icumi dushyiraho impaka niba yarageze ku yagomba kugeraho cyangwa itarabigeze. Urakoze cyane
Bwana Muganwa Gonzaga, umunyamakuru w'inararibonye ukaba n'umusesenguzi mu by'itangazamakuru mu Rwanda. Ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Madame Sylvia Mutesi, uri umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Mama Rwagasabo gikorera kuri murandasi, nawe ndagushimiye cyane umwanya uhaye ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane ndamwitangi kuba mwadusubije.
Nishimire nawe Bwana Bosco Rushinga Bigwi, umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Wakoze cyane Bwana Mutagumwa kudutumira kandi ni buri bose icyo tugamije n'impinduka bigaragara na nonaho.
Nshimiye namwe mwese inshuti bakunzira ikiganiro muri Sanga. Ndibutsa ko iki kiganiro mushobora kugisanga ku rubuga rwacu igihe cyose mugiye kuri w'eshatu radio yacu voa.com ukajya handitse muri Sanga. Nanone mbararikire gukurikira ibindi biganiro byacu bikomeje hano ku Ijwi rya Amerika. Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri mikro hano i Washington DC, ni nawe wegeranije amajwi muri iki kiganiro. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Sauti ya Amerika, taarifa ya habari ya ukweli. Piga furaha manu moja na upendo Dusangiri jambo ya hushe benshi Muri sanga ya kose vjenshi Agasaro kaburaga kaboneke benshi Aha, kaboneke benshi Ejo hiza na yo ya kose vjenshi Dususuru kena muzika ya kose vjenshi Amerikana Iwayo munara Ejo hiza na yo ya kose vjenshi Dususuru kena muzika ya kose vjenshi Amerikana Iwanyu munara
Iwanyu munara
Tamash Production.
Radio Ijwi Rya Amerika. Yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi Rya Amerika. Yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu. Tangi jambo kubanya gihugu yo yabaye isubizo cyacu Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi Rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi Rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu kugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Bakarolero, bakarolero, batanga makuru.